Isaiah 52 verse 1. Vuka, vuka wembathe amandla akho Siyoni, uzigqoke ingubo zakho ezinhle Jerusalema muzongcwele, ngokuba akusayi kungena kuwe ongasukile nongcolileyo. Verse 2. Zithintithe uthuli usukume, uhlale eJerusalema elithunjiweyo, zikhulule eziboshweni zentamo yakho, wena ndodakazi yaseSiyoni ethunjiweyo. Verse 3. Ngoba usho kanje uJehova uthi, nathengiswa ngento engelutho, niyakuhlengwa ngaphandle kwemali.
Verse 4. Ngokuba isho kanje inkosi uJehova ithi, abantu bami behlela kuqala eGibhithe ukuba bagogobale khona, i-Asiriya lamcindezela ngaphandle kwesizathu. Verse 5. Manje nginantoni lapha usho uJehova, lapha abantu bami besusiwe ngeze na, ababusi phezu kwabo baya klabalasa usho uJehova negama lami liyahlanjalazwa njalo usuku lonke.
Verse 6. Ngalokho abantu bami bayakulazi igama lami, ngalokho bayakuqonda ngalolo suku ukuthi yimi engikhulumileyo bhekani ngilapha. Verse 7. Zimnandi kangakanani ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle, noma emezela ukuthula, obika izindaba ezinhle ezwakalisa ukusindiswa, oshoyo kulo iSiyoni ukuthi uNkulunkulu wakho uyinkosi. Verse 8. Izwi labalindi bakho baliphakamisa izwi, bajabule kanye kanye ngokuba bakubona iso neso lapho Jehova ebuyela eSiyoni. Verse 9. Qhumukani ngokuhlabelela, nihlabelele kanye kanye nazindawo ezichithekileyo zaseJerusalema, ngokuba uJehova ubaduduzile abantu bakhe, uhlengile iJerusalema. Verse 10. uJehova mbulile ingalo yakhe engcwele emehlweni ezizwe zonke, namajukujuku wonke omhlaba ayakubona insindiso kaNkulunkulu wethu. Verse 11. Mukani, mukani, niphume lapha, ningathinto ongcolileyo, niphume phakathi kwalo, nizihlambulule, nina eniphatha izitsha zikaJehova. Verse 12. Uba niukuphuma ngokushesha, ningahambi ngokubaleka, ngoba uJehova uyakuhamba phambi kwenu, noNkulunkulu wezulu uyakuba semva kwenu. Verse 13. Bheka inceku yami yakuphumelela kahle, yakukhuliswa iphakanyiswe iphakame kakhulu. Verse 14. Njengalokhu abaningi bamangala ngayo, ubuso bayo babonakala kunobabantu, nesimo sayo kunesamadodana abantu. Verse 15. Kanjalo uyakwethusa izizwe eziningi, amakhosi akuvalwa imilomo yawo ngenxa yayo, ngokuba lokho angatshelwanga khona ayakukubona, nalokho angakuzwanga ayakukuqonda.